the girl nifu na kona. Fresh and clean with a beautiful smile. Baby, don't go or you'll be my best friend. Ah, romantic, Mr. Romantic. Baby, tenga ijila na kubasa niyako. Unga fuse vaneba na kuchape wanzako. Kutindiwe ni mafela sumaziba chape. Ah, romantic.
Ati love me without fear. Ako kakamba ati nikonde no restrictions.
Baby tenga ijila
na kubasani yako.
Unga fuse vaneba
na kuchape wanzako.
Kutindiwe ni mafela
sumaziba chape.
Ah,
romantic.
Ya fino, keta ya fino, kazi ni mafuna kumutima ndiweche.